waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali dadka ka qayb galayay festival sannadla oo halkaas ka socday ayaa lagu khasbay inay lafahooda u cararaan kadib markii kooxaha dagaalamaya ee booliska iyo dadka caadigaba ka caraysiiyeen wararka hordhaca ayaa sheegaya in rabshadan ay ku lug lahaayeen laba kooxood oo iska soo horjeeda hase yeeshee booliska victoria ayaa dafiray wararkaas iyagoo sheegay in hal koox oo keliya ay ku lug lahayd booliska ayaa sheegaya in koox loo yaqaan apex ay ka dambeeyeen rabshadahan booliska ayaa hoosta ka xariiqay in dadka ka dambeeyey rabshadihii sabtida ay jinsiyado kala duwan ka soo jeedeen laakiin neil mitchell oo ka tirsan idaacadda 3 AW ayaa dhaliilay qaabka ay booliska victoria u wajaheen
We can't dodge this. There is a racial element to it. The gangs are organised mostly on racial grounds. Police need to be able to deal with it. Police are too frightened now to stop somebody. They see a carload of kids.
Ma aha in layska indhatiro arrintan. Midab ayay lug ku leedahay. Kooxaha waxay inta badan isu urursadaan qowmiyad ahaan. Booliskuna waa inuu taas kula dhaqmo. Boolisku waxay ka cabsanayaan inayba qof jidka ku istaajiyaan waxay arkayaan gaari ay ka buuxaan dhallinyaro madow ah laakiin way ka agjiidayaan inay joojiyaan aniga dhibaato ilama lahaa inuu jiro dhibaato ay nagu hayaan kooxa dambiilayaala oo suudaan iyo jasiiradaha ka soo jeeda laakiin koox matalaysa bulshada ka soo jeeda koonfurta suudaan ayaa dafirtay arrintaasi ururka jaaliyadda koonfurta suudaan ee victoria ayaa qoraal ku sheegay inaysan xaq ahayn in diiradda la saaro midabka iyo halka ay ka soo jeedaan dadka lagu eedaynayo inay dembiyo galeen
We do not accept police or media exaggeration of the apex gang comprising of as many as 150 youth of sudanese origin
ma aqbalayno buunbuuninta booliska iyo warbaahintu ay ku sheegayaan in kooxda apex ay ka kooban tahay dad gaaraya ilaa 150 dhallinyaro ah oo ka soo jeeda koonfurta suudaan taasi run ma aha baaritaan hordhaca oo aan dhinac ayaga ka samaynay waxaan ku ogaanay in dhallinyaradaas ay yihiin ilaa 10 ama 14 dhallinyarada kale oo goobta joogayna waxay ahaayeen kuwo u yimid festivaalka sida dad badan oo kaleba ay festivaalka u yimaadeen ururkan ayaa qoraalka sidoo kale kaga hadlay hadalhaynta iyo sida warbaahintu uga hadashay waxa ay ugu yeereen beegsiga gaarka ee midabka ku salaysan oo loo yaqaano racial profiling
The media headlines and police spokespersons have screamed Sudanese ethnicity and linked it to this group of wild youth. This is a significant damage to our ethnic
warbaahinta iyo afhayeenka boolisku waxay ku qaylinayeen suudaan ayay ka soo jeedaan oo ay la xiriirinayeen kooxa dhallinyaro ah oo faraha ka baxay tani dhaawac weyn ayay ku tahay jinsiyadda aannu u dhalanay waxaa si joogto ah loo eedeeyaa jinsiyaddeenna waxaan mar kasta aragnaa dhallinyaro qamri iska badiya oo markaas rabshooyin ku kaca dhallinyaradaas marna ma maqlaysid iyadoo la leeyahay waa dhallinyaro caddaan ah miyaysan taasi ahayn beegsi midab ku salaysan arrimahaas oo kale waxayna xasuusinayaan inaan weli nalaga aqbalin dalkan qiimaha badan oo qaar badan oo naga mida ay si fiican u dhex galeen ayna degeen Anthony Kelly wuxuu ka tirsan yahay xarun bulshooyinka ka caawiso xagga sharciyada oo ku taal xaafadaha Flemington iyo Kensington oo xubno ka mida bulshada Afrikaanka kala shaqaysay dacwooyin midab ku salaysnaa xaruntan ayaa hore u matashay koox dhallinyaro Afrikaan ah oo ku eedaysay booliska Victoria inay si gaara u beegsadeen midabkooda dartiis ee aysan u qabqaban dembiyo ay galeen awgeed dacwadaas ayaa waxaa ka soo baxay in boolisku qirteen inay si gaara u beegsadeen dhallinyaradaasi midab awgeed booliskuna isbeddel weyn ay ku samaynayaan sida ay ula dhaqmaan jaaliyadaha soo galootiga ee Victoria Mr. Kelly ayaa sheegay in booliska Victoria ay soo fahmayaan inay kala saaraan isla xiriirinta midabka iyo dembiyada wuxuu sheegay in taasi caddayn u tahay inaysan si gooniya u qeexin midabka iyo halka ay ka soo jeedaan kuwii ka dambeeyey rabshadihii sabtida wuxuuna intaas ku daray inay warbaahintu ahayd tan la booday magacaabista midabka kuwa ku lug lahaa rabshadaasi
The ethnicity of everyone involved is not mentioned, for instance, and
ma jiraan wax xiriira oo ka dhexeeya booliska victoria waxay eegayeen sida ay uga fogaan lahaayeen inay falal suucid ah ku kacaan iyo sida ay uga hortagi lahaayeen inaysan taasi dhicin. Mr. Kelly ayaa ku doodaya in dhacdadii Melbourne ay muujinayso in midabka iyo halka qofku ka soo jeedo aysan waxba ka beddelayn dhacdadii Sabtidii oo kale.
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10 fiidnimo ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app. booqo sbs.com.au/xariijin soomaali.